shankisupplier.com.
Diaz man mtu badi na hii hapa tena
Bani Music.
Ulijiona bonge la mjanja, kilo kipita unanisema mie, ukaona umepata kumbe bonge la lofa. Ushamba ushamba mapenzi, unajikuta unalinga nafu ya wezi. Dada kurudisho nyagoni uende tena kunolewa, hivi aibu uoni wenzako wanaolewa. Bagawisha wapi mama Diaz mani, mwoneni anadanga danga uyo mtoto yo, mwoneni anadanga danga uyo mtoto yo, uyo mtoto yo mafkata, uyo mtoto yo kamfaga. Mwoneni anadanga danga uyo mtoto yo, mwoneni anadanga danga uyo mtoto yo, uyo mtoto yo mafkata, uyo mtoto yo kamfaga.
Mama kapiga teke fuko la hela, ae mama karudi ndani ya machela, ae mama kapiga teke fuko la hela, ae mama karudi ndani ya machela.
Wanamcheka
uri poli,
wanamcheka
uri popo popo poli,
wanamcheka
uri poli,
wanamcheka
uri popo popo poli,
wanamcheka.
Wapi wanangu wa stendi? Max the Vision. Hii hapa.
Wananitaga maji sponi nyota nyoga. Pole dada mdangaji naliye kuloga. Wamazese, wabagamoyo, unachukua chua uangali.
Mabali.